Kintu omukulembeze w'eggwanga lino munnamagye yaganyuka General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akedde kutalaga bitundu bya disitulikiti y'e Lukiga ng'akuyega abeeyo okumulonda ku kisanja eky'omusanvu ayongere okukulembera Uganda. E Lukiga President Museveni gy'akedde wakuvaayo ng'amaliriza okukuyega abeeyo olwo ayolekera ebitundu by'e Kabale. Mu kalulu k'omwaka 2021 President Museveni yawangula akalulu mu disitulikiti y'e Kabale n'ebitundu 94 ku buli 10 nsonga munnakibiina kya NUP yafuna ebitundu 9 byokka ku buli 10 mu kalulu ako era we lutuukidde olwaleero nga disitulikiti eyo gavumenti yaakagiteekamu obuwumbi 24 mu nkola eya Parish Development Model okuyambako abeeyo okwekulaakulanya. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga ng'atalaga ebitundu eby'e Lukiga omukubiriza olukiiko lw'eggwanga Nalongo Aneti Anita Amongo Magogo awanjagidde abantu beeyo obutalonda muntu mulala wabula batiikinga ebbaasi ku buli gwe basanga.
And we'll make sure that we deliver you overall in the country 90% at worst 87%. This country is not for trial and error. You see the people with the umbrella coming that they want a protest vote. Are they protesting for the peace in the country? Are they protesting for the development in the country? Are they protesting for the wealth that has been created by President Museveni? And this campaign, we are going to look for campaign ourselves, for votes ourselves. If you win as Lukiga, you will take the credit yourself. Nobody is going to come from somewhere to look for votes here. We want to thank you for stepping down. And Honorable Silivia and Honorable Caro, we want you to deliver Lukiga.
Ati y'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ategeezezza abantu b'e Lukiga nti gavumenti y'ekyerwanako kwe kubunyisa amasannyalaze mu buli kanyomero k'eggwanga nga gali ku miwendo emisaamusaamu. General Museveni mu ngeri y'emu ategeeza nti gavumenti ye egenda kwongera amaanyi mu kukola enguudo ezituuka mu bitundu ebyo.
Hati amasannyalaze twaganyurra Gaza Kasese, Gaza Bushenyi, Gaza Rukungiri, Gaza Ntungamo, Gaza Kabare, Gaza Kisoro, Gaza Kapunuya wa Mchuchu na handi hona ibibereho ni mbyerebera nabo cyata amashanyarazi mugaine naba nidebo mfayiraha entekateye kwitekene ngira ngo tubanze tushye amashanyarazi aha district kandi atari kugandura umu district za Uganda zona amashanyarazi gashyireho